washagani uso mtakulizana huu wae jo
era
venture too easy
piga mawe
kama poa poa
alutia we nani we nani era 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 aria 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 wanajua si wajua
osh osh osh
kujua ndo mwisho na mpendia nani
mwanzo mwisho
Chai haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani. Washamba kibao najifanya nanijua,
nanijua,
wanijui siwajui,
siwajui.
So lasema kila mtu akujue, haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani.
Choto chese
na umziki mina udai wana,
mina udai,
na umziki mina udai kweli,
mina udai,
na umziki mina udai tena.
Now die,
chote chote baka chai 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 na mwagi kadamu za shtakiwa
shtakiwa
bila kukumiwa dogo sana baki akiwa kinyonge
kinyonge
kisana zulumiwa matunke
matunke
Siwa pinki wani wangu mleo tena toma uf kama wanachu shida ndugu tukwa na sofa kine madui za kuwana nitakia mauf na fumbwa machu nisije kutonesha kuf
kuf
hatu chekesh doma na tunachukiwa chesame spendi kulimitiwa kila pante tunadisiwa tunakantiwa tunakanyaliwa na bakia mkiwa na kupuka mungu wa koto pimja wake na nguo ya kwa zina kufae mtu chake kupuka mungu wana mipango yake maskini na wanae tajiri na mali zake kipata tumia ukikosa duti ya useka tetama
vumilia
vumilia mungu baba bariki familia ziki zedishi imani mda uti kidogo chiti madui kiba wanafunga riziki zi wanatimplia nyota zi wanatimplia nyota zi na shangaa naona mwaka mala naona giza naona ganja mala naona riza naona gamba naona viza najua mungu nasikiliza matupa naona future na mimi na mwenyezi kama kipele na kucha
na kucha
wakitaka ushindani kama mungu na shetani
shetani
ushindani atupe ndutani nchendani
nchendani
choreki atueleweki atuelezeki wakisema najona keki foseki kitambo tu spendeki siwe siku feki
na umziki mina udai bwana
mina udai
na umziki mina udai twenty
mina udai
na umziki mina udai bado
mina udai
na umziki mina udai
twenty
mina udai
na umziki mina udai
mina udai
na umziki mina udai
twenty
mina udai
na umziki mina udai
bado
mina udai
na umziki mina udai
twenty
mina udai
najifanya
nijua
najifanya
wanijui siwajui
wanijui siwajui
so lazima kila mtu akujue
lazima kila mtu akujue
haina mfagilie na
haina mfagilie
na nani
Chai,
chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, ch
Hira.
Kabla tujarewa macheza tunafagio. Sio mbeli ukesharewa lazima utasema ndio. Kumazio barikiwa kama naimba bambio na tamayo. Siwa shiki masikio nisha kuwa nisha jua. Ujana unapunzia.
Na ujana unapunzia.
Matupa sio kipunzia. Sio kipunzia. Na kama kipote kinapunzia. Na kipunguzia. Sije kulikosa tundia.
Hira.
Na kufani kupumzika makaburi matutia.
Matutia
kuya kutafika kumbuka. Kumbuki walinukia sasa ifa nanuka.
Nanuka
ni mamba kama mtu ujavuka.
Ujavuka. Ujavuka. Ujavuka.
Maisha kiuni kutubu zambi.
Zambi.
Lakini kwa komonyes natubu.
Akili
ni mwangu shetani ameka kambi.
Kakambi.
Nafusi ni mkata ya taratibu.
Taratibu.
Batimpa kama niketenda zambi.
Nda zambi.
Nisame usinasibu.
Sinasibu.
Sibinadamu jele tunatenda zambi.
Tenda zambi.
Ekeja pikuni sinsulubu.
Sinsulubu.
Mibadu na wish kiyo na pibu. Natumana na tubu.
Natumana na tubu.
Mibadu na wish
kiyo wengine.
Kuna machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jilaumu.
Serikali na jilaumu.
Machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jilaumu.
Serikali na jilaumu.
Mpaka chai 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 mpaka chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai.
Chai.
Wanapiga
chunya.
Chai.
Wanapiga
chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga jala.
Wanapiga jala.
Wanapiga jala.
Wanapiga chai.
Ndogo lefuni. Mdori, Madenke, Matiko, Babu Jinka,
Amazoni,
Kiruguru, Edisa, Mabichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Mnestopa Kinana,
Era,
Mchebe, Mfasi, Era, Amazomusho,
Champisi.
Majonzi Baya,
Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Yeah.